tababarkan wuxuu sahaa ay kor loongobaday qaybo shir duban ee ardayda walkubardaas iskuulada magaalada Baydhabo iyo waliba ujeedshay ahaa sidii ardaydii uu ku faa'iideysan lahaayeen maaraynta waqtiga. Waliba tababarka gaaban gaabay maamulka iskuulka Ibnu Rahmaan Primary and Secondary School ee magaalada Baydhabo iyona gobro ku hayeen hanukumide macallimiinta iyo ardayda. Hanukumide ardaydu ku faa'iideysay tababarka iyo ku hadleen waliyaabo iyo ku bardeen muhiimadan leetaa.
ana magay wali bana reeb dhaafid aan maxamed wali bana kubid aha ardayda dhigtaas iskuulka Baadur Rahmaan Primary and Secondary School wali bageey oo trading oo wali bahaneen qaban qaway maamulagan iyo maalmiinta dhamaan marka aan ku mahadnaga way bahaneen jeedaha ustaad Saalax maalmiyadan ka faraxsana intii uu ku faa'iideysana wali ba dhamaan ardayda jeel intii uu ku faa'iideysan ka baaglaa inta ku wada faa'iideysan
ay meel eri Maryam Maxamed Aadam kuulka Ibaadur Rahmaan geeg ma inta ka qaadanay training oo ku saabsan time management oo NIMBI Ustaad Saalax Abdullahi Maxamed in may mahad guud imahad gaar bun sugnata Ilaahay subhana wa ta'ala oo in suurta gali inta ana training kun ku faa'iideysada mahad lama dhamaan in maalimiinta iyo maamulka iskuulka Ibaadur Rahmaan yan sugnati wan insha Allah may rajeeyay inta ana
waa balaare muslimiin leedeen yeedeen way banaha ardayda dhigtaas ee iskuulka Baadur Rahmaan saasato ku faa'iideysatay seminarkii oo time managementiga qoringooda ay Ustaad Saalax Maxamed Abdullahi safeeleen ku faa'iideysani saasato way ba sigaaran kuma hanagayna maamulka guud ee iskuulka Baadur Rahmaan Ustaad Aweys Maxamed Wardeere oo in Ilaahay in suurta galiyay laakiin usun in suurta galiyay oo way ba nigoodi barnaamijka sidii dhamaan kutaabta ee Soomaaliyeed sidii uu faa'iideysan gaar ahaan kutaabta ee magaalada Baydhabo
iba Ilaahay nin suurtigeliyay kanoon uu qayb qaadanay training oo laga goobda iskuulka Baadur Rahmaan Primary and Secondary School oo aan galgaleen baarlamaanka maamulka iskuulka Baadur Rahmaan mayba walbadan iyadeedan ku faa'i walbadan ku faa'idni ustaad Ilaahayna Ilaahay dhaafay ustaad kanan in jiday ustaad Saalax waa walbadan ku faa'iideen geeg imey leeray wala u badan oo nambaahanay in ardayda walbardaan ku baahanay ku faa'iideysan
ardayda English ee tababar shir duban waliba ku bardaayna xirfado shir duban oo la xiriirta walbarashadiyo.